created with free version for non-commercial use.
Tla ka dipopego le ditsela tse di farologaneng ka dinako dingwe di tla re sa di lebella mme di re tlogele re gakgametse ditsala tsa rona bobo le nuku ba iponetse mpho ka tsela e gakgamatsang leinane la gompieno le bidiwa gemere mme o letlisediwa ke DJ Marie Trust
created with free version for non-commercial use.
Bobo Nuku, mama o na le bothatanyana tle banake.
Yo! Maoto a me a ne a gatetse go fetisa le setsidifatsi maabane bosigo. Hei!
Mme a bolelela bana ba gago mo mosong.
Ke a re, ke ne ke sa kgone le go robala bosigo jotlhe.
Jaanong ke lapile.
Ke a itse mama.
Ga rialo Bobo.
Goreng o sa rwale dikosi fa o robala mama?
O nepile ngwanake.
Mmaagwe a rialo.
Ke a leboga.
E ne ya re bosigo joo mama o ne a rwala dikosi tse di boleta ebile di le bobowa go gaisa. O ne a solofetse gore gana go lala a sitwa maoto bosigo.
Hei mmangwane bontle mphile dikosi tse jaaka mpho ya Keresemose.
Mama
created with free version for non-commercial use.
Gaisa, ke a go gompieno gona. Ke a go lala ke go betse.
Fela mama o na fositse go nne le letsatsi le le latelang. O nantsa lapile go nne a letsa sa bona boroko.
Gaisi ke be ke bo bone gape boroko.
A rialo a kgwamoa.
Fela fa nka bona sengwe se se thutafatsang maoto a me bosigo. Ke ne ke tla itumela.
Mama.
Ga bua Nuku.
Goreng o sa tsenye maoto a gago mo metsing pele ga o ya go robala?
Ke tla leka seo ngwanake.
Ga araba mme.
Tota ke na le bana ba ba botlhale.
E ne ya re morago ga dijo tsa maitsiboa. Mama o ne a tshela metsi a bothito mo bateng mme a tsenya maoto mo gona go leka go a thutafatsa.
Utlwa gore a thutafala monate jang.
O na rialo a ntsa go
created with free version for non-commercial use.
Morago ga seno ke solofela fa ke ya go lala ke bone boroko.
Fela seo ga sa ka sa thusa lebaka gonne e ne ya re moso o latelang. Mama a ba le mo letsapeng la ka metlha.
Hai! Ke gakgamadiwa ke gore kwa tshimologong a ne a thutafetse sentle.
Ga rialo mama ka moao kwa tlase.
Fela e ne a re fa nako ntse e tsamaya ke fa a boela mokgwa wa ona. Ke fa a gatsetse go gaisa. Ke tshwanetse go akanya ka sengwe se se tlang thusang. Hei, ijo banake, fetsang go ja re tsamaye le tlogela nna thari go ya kwa sekolong.
E rile fa mama a tswa tirong tshokologo ya letsatsi leo, o ne a fitlhela Nuku a mo tshwaretse dikgang tse di monate.
Morutabana wa rona a re go nwa tee ya gemere go thusa go thutafatsa mmele bosigo jotlhe.
Ga tlhalosa Nuku.
Go a thusa. Hai, go siame ngwanake ke tla e leka.
Created with free version for non-commercial use.
O ne a utlwela sa itumela morago ga gore a tlhobaele masigo a mantsintsi. O ne a fela pelo, fela o ne a sa lebale se Nuku a se mo reileng. E ne ya re moso mongwe wa lamatlhatso. Ke fa roma bana ba gago kwa marekelong gwa go mmatlela gemere.
Ke fitlhele gemere eo fa ke tswa tirong.
A bua ntse a ipaakanyetsa go ya tirong.
Ka gongwe gemere e tla nna karabo ya mathata ame.
Bana ba ne ba wela tsela.
Bobo, o lebeletseng foo.
Ga botsa Nuku fa ba le mo tseleng ya go ya marekelong. Fela Bobo ga ka mo araba gonne o ne a lebeletse sengwe se se mo kgatlhileng.
Bobo!
Ga boeletsa Nuku gape.
ntshware ka letsogo re tlhoka go khabaganya tsela jano
ke kopa o eme pele
ga ria lo bobo
le bafale ke tshwanetse go thusa katse ele
ine ya re pele ga nnukwa
created with free version for non-commercial use
ke tsase ya netse kwa plasing e ba simane ba nemba tshameka le go sotla ka kakatse gona le mororo e nentse le ka go tshaba Bobo o na le monnye fela lentswe la gagwe le ne le le kwa godimo go gaisa
Emisan so le se dirang fo
a gweletsa
tlogelang ka tse yeo
ee e tlogeleng
ga tlatsa nnuku basimane bone ba ne ba ntse ba leba kwa ba batla go bona gore ke mang a buang
goreng re tshwanetse go e tlogela
ga botsa mongwe wa basimane Le gale ba ne ba feletsa ba tlogetse katse ya batho e ne setse e roroma ka ntlha ya letshogo.
E le go tla jang go lo kgathalele katse ya katse tota?
Ga botsa mongwe wa basimane.
Ke katse fela ya lesilo. E tlogele re tsamaye tsala ya me, a re tsamaye.
E ne ya re fa mmabona tla go tswa tirong tshokologong eo. O ne a gakgamadiwa ke sa se bona mo ntlung ya gagwe.
Created with free version for non-commercial use.
Enengintsi itatswa tatswa go supa gore ba ifile dijo.
Helang, ele go go diragalang fa?
A botsa ka tshegalo.
Gore le tsa phologolonyana ya mabuanyana ya mogae. Iseng kwantle ke are, iseng kwantle gone fela janong. Fela mama, pula yana kwantle.
Ga bua bobo.
Si butla kolomba. Ke kopana le montlong gompieno fela tle mama.
Mabo o na leba ka letlhaba phefo kwa ntle, mme a fitlhela le gore tota pula yana.
Go siame.
A bua fela le ka go kgotsofatsa bana ba gagwe.
Fela ka moso, katse eo ga ke e batle fa.
Re a leboga mama.
Ba arabela gongwe ka boitumelo. Ma bona kgomoa antsa rola ditlhako.
Created with free version for non-commercial use.
Ga botsa mabona.
Ntlisa tsa nyone go nne e ke nako ya gore ke simolole go nwa kopi ya ka ya ntla ya tee ka yona.
Bana ba ne ba le bana ba tshogile. Go nne ba ne ba lebetse go reka gemmere e mabone a e ba rumileng. Ma bona na la pile e bila galifile ka jalo ona itsamaela ya go robala irile fa letsatsi la tshipile tlhaba bobo le nnuku ba ne ba ga khamadiwa ke gore gone go sena motlhala ope wa go bontsha gore ma bona o tsogile seo se ne se ga khamatsa go nne ka gale o tsoga ka mahube katse ya bona le yona ene e sa bona le gope
Se tshwanetse go ya go tlhola gore a mama o siame.
Ga bua nnuku. Bobedi jono bone jwa nanabela kwa phaposing ya mmabone. Ba ne ba bula lebati ka iketlo, mme ba okomela.
Created with free version for non-commercial use.
Ba ne ba gakgamadiwa ke go bona mmabone a robetse monate, mme ebile katse yona e ikgarile ko dinaong tsa gagwe ebile e ntse e rora.
Dumelang banake.
Ga ria lo mabone.
Au, ke atle ke a robala monate. Moga go gana go etelele. Maoto a mathuta fetse monate.
O buile jalo a ntse a nyeba a lebeletse katse.
Ke fetetse mogopolo wa me. Ke batla gore katse eno e nne le ruri fano. Ebile re tla e bitsa gemere.
Ka nako eo, katse yone e ne ntse e ikgonela. Bana ba ne ba tlola-tlola ka boitumelo, bobo a sosobanya sefatlhego mme a re.
Fela gore re mmitsa gemere.
Ke romile bobedi jwa lona gore le ye go nthekela gemere. Fela lona, lo ntletse
ka. Created with free version for non-commercial use.
Jaanong e thutafatsa maoto a me, fela jaaka gemere e nnuku a neng a re e tlile go a thutafatsa.
Ee, go tloga ka letsatsi leo. Katse e neng e bidiwa sibi e ne a simolola go bidiwa gemere. A leina nile le monnati ditsala mme gakologelwa o ne o letlisediwa ke DG Marie Trust le SABC Education. A o ne o itse go buisetsa le go tlhabela bana mainane go ka ba dira barutwana ba ba botoka kwa sekolong. Mainane a ka thusa bana ka dikaitsa gore batho ba tshwaragana jang le dikgwetlho tsa botshelo letsatsi le letsatsi. Story Power, tlisa maatla lenane gae. Tsenela kgaisano ya dipuo dintsi ya Nali
Bali ya go tlhaba mainane
ya Story Boso mo kgweding eno ya Lwetse. Se o tlhokang go se dira fela ke go tlotla kgangkhutso ya Aforika Borwa ka puo ya gaeno. Fa o ka tlhaba leinane gona, o tla bo o e lole. O ka ikgapela madi a seatleng, airtime, dikepese le dibuka. Go tsenela, romela voice note ya kgangkhutso ya gago kwa nomorong ya WhatsApp ya Nali Bali ya 076 920 6413 076 920 6413. Gongwe o ka tsenela online mo www.nalibali.org gongwe www.nalibali.mobi. Dikgangkhutswe ga di fete metsotso e le meraro. Kgaisano e buletswe dingwaga tsotlhe. Go na le melawana le dipeelo.
Created with free version for non-commercial use.